Abba!
Baby, we ni mwavuli Menipoja siyo kusimama kwenye vua Kudhoa si hofi Tena we kwangu kivuli Menipoja siyo kusimama kwenye jua Tena kwako sikawi Michezo ya karata rata na ipata pata Bashasha Anani ngata ngata kini kata kata kiazi mbatata Oma bepe repe Oma bebe ni pepe repe Pare papa
Pepe Kipepe wa ni pepe Koja toli sini pepe
Oma bepe repe Oma bebe ni pepe repe Pare papa
Tete Kama tato ni bebe ni bebe ni deke deke
What's your name? Bahari ya mapenzi, wogere Takwa nguzo yako, tasimama uegeme Ain't nobody can love you like I do Ain't nobody can treat you better Shantia usugu, komando Kwa mapenzi yako, sis king, oh Tapita chochoro, ana ana do I go follow, follow wherever you go, baby Watu wanajudge kwako napotea njia What I feel, kuna mwenye idea Nataka kujua ni vipi unanipatia Ni kipi unanipikia na nini unamixia Kupenda mtu hakuna ujanja hakuna ushamba Tashangaa moto wa mapenzi ukipamba Mtu mkubwa unaweza kushikwa kwenye kiganja Chawe wa mapenzi mtu anarogwa kwenye kitanda
Oma bebe perepe Oma bebe ni pepe repe Pare papa
Pepe Kipepe wa ni pepe Koja toli sini pepe
Oma bebe repe Oma bebe ni pepe repe Pare papa
Tete Kama tato ni bebe ni bebe ni deke deke
What's your name? Bahari ya mapenzi, wogere Takwa nguzo yako, tasimama uegeme Ain't nobody can love you like I do Ain't nobody can treat you better They call me king
Oh baby come close baby boo I wanna give you everything babe baby boo Oh baby come close baby boo I wanna give you everything babe baby boo Oh baby come close baby boo I wanna give you everything babe baby boo Oh baby come